chapa kusueni yo basi tuwe haya tu.
Sitakiri sala nataka ratiba usidanganye watu.
Mimi sito lala wala sito shiba kwa kidogo kitu.
Nikikupa utalewa, nikikunyima dhuluma. Nikikupa kupa 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 utalewa, nikikunyima dhuluma.
Shachoka mie
usicho,
shachoka mie
Choco.
Takupatiba huku kicheka takufurahisha.
Sitaki kuiba dhahiri, nataka na kujionyesha.
Takucheba cheba kwa vile nataka pendo kudumisha. Nishachoka mie.
Usichoke.
Nishachoka mie.
Usichoke.
Nishachoka mie.